Risi jamana ka sardasu ka minisiru ka chakeda le ka kumala temela Igor Konachenkov ye la selike trata don ko ka sardasu la kamunbe urudu yanfa ani klebi yanfa na ni abet damboni Ukraine jamana ye kabara bana ukama ubukinga kaminon bla negatira ani sirabaka minon konona la yasa ka sega segi sardasu daga rola risi jamana ka famasu kumala temela ni o Dmitri Peskov ye la selike kuna kundilawi ko anyeni de fo ni larawuli bara ubana anga keleke cheu sigi uboro la wa ode kera ode bi diliga ke korolin Peskov aye la karlike kanyesi faraje jamana uma ulumunu tinko ko Moscow be faga keleke seneta irisi jamana abe Belarusi ni alebe damboni Ukraine foga tase fevrier kalo klemwama Kiev alikonye Ukraine jamana fu akatega di nyomala ni faraje jamana we muyato ni koyin amaseka tanya fe Ukraine jamana ka kenema ko nyanabo baga ni oye Dmytro Kuleba aliko an ananteru ansira ka risuka Niko fulufululi kalasa akakumala irisuka ni samakaboli Ukraine jamana danchela bekenga ke wakatila wakatimina irisi jamana ka kenema ko wanyanabo ministri Sergei Lavrov alitunye lanyini ke Vladimir Putin fe irisi jamana nyemogo ku aka kumanyokonya ikolo giriani faraje jamana we wakatimina jamana ka sardasuka ministri Sergei Choigu alia anyini ka fo ko sardasuka ni larauri bara nu ko obe bana Washington tina Amerika fo ko irisu bena don Ukraine kononala fo uka ambassadeur ni ale tumbe Kiev ale wula ka boy katisi Lviv ni obeye jamana klebianfana jamana chama ni tumwule bla uka jamana duma ukuka bo Ukraine alnasro Ukraine jamana nyemgo Volodymyr Zelensky ale ayira ka fo ko mo hakli kana wuli